Jago Canada ka sɔrɔ fɛgɛmani ka don lakana fanfɛla la ni jamana kɔlɔsiliko ani ka se ka duniya lakana kulu dɔ bila sen kan Haiti jamana ale basigiliko la ni gɛlɛyaw bɛ yen olu ka kan ka sɔrɔ Biden ani Canada jamana ɲɛmɔgɔ ka baro la wagati min na Biden tun bɔra Washington alamisadon tile bantɔ la kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ ko baro kumakan gɛlɛn wɛrɛw ko fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ olu la ka d'a kan bɛnkan sɔrɔla yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ
The geopolitical circumstances, well, I said, we're lucky. We have Canada.
Canada doni duguma sira la ni mɔgɔ minnu bolo ka jamana kɔnɔna la yɛrɛ kalifa la olu bɛ tɛmɛ ni États-Unis yaasa ka se ka taga Canada New York Times ani Los Angeles Times ni olu ye kunnafonidi sɛbɛnw ye y'a jira k'a fɔ ko Canada bɛna se ka nin tunga dugumafɛ sira tagalaw n'u bɛ tɛmɛ ni Roxham Road ye ni ale bɛ danbɔ New York ani Quebec la ka se k'olu minɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Canada fana sɔnna
Real pleasure it is to welcome President Biden to Ottawa back to Ottawa it's so great to see you Joe Obviously, we've been working closely.
Ko kan sigila ka tuma yere kalifa kela mɔgɔ ba tan duuru minnu bɛ bɔ Amérique worodugu yanfan na olu danse minnu bɛna don a ka jamana kɔnɔ sariya yɛrɛ ɲɛ kan ni o bɛna to mɔgɔ minnu dagalen don Amérique worodugu yanfan na n'u bɔra Amérique jamana worodugu yanfan na ka na États-Unis na Amérique fana bɛ o gɛlɛya bɛ bɔ a kunna Amérique jamana ka masayaso kuma lasebaga Karim Jean-Pierre a ma sɔn ka nin kibaruya ka sɛbɛntiya a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ani Canada fanga ɲɛmɔgɔ ko. Vous venez à copier la tienne.